Bashisa ngisho nempepho famous nkulunkulu mangivela bayaxhuma xhuma ngiyakadla ngisho ngeflow ngiyadura ngichitha chiru wakho uyangishutha fana ne shooting star cause ngivela only once ngilethi happiness bayakhala mangivela ngingothi inhliziyo ngilethi ukuthula empilweni ngishiya inhliziyo happy ngiyakadla ngisho ngeflow ngiyadura ngichitha chiru wakho uyangishutha fana ne shooting star cause ngivela only once.
I'm not going to be able to do this.